Na vizuri kama ya jana, kama ya jana. Alafu ukisheki sheki vizuri kama ya jana, kama ya jana. Mina tatataka ni kukaka kate jujuju mpaka chino shike downi. Mina tatataka ni kusasa kate jujuju mpaka chino shike downi. Ukiinama, ukijutama inja goes. Alafu wangalia juu zikiguza na inja goes. Umeshinda sukari gari, umeshinda tasali asali, umeshinda kachumbari gari, umeshinda ugali. Stick position, what's your favorite stick position? 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 Laptop, you open and you close like a laptop. Kai baka melo disco. Laptop, girl you sitting on my lap like a laptop. Kujushika ufu, unitole kutu, nishakula njugu ya mutu. Kujushika ufu, unitole kutu, nishafuta kitu ya mutu.
Ndukulu ya mutu.
Mtoto wa migori, gori, analia woi, oh. Utamu wako ngori, ngori,
inapandisha tarumbeta.
Umeshinda sukari, gari, umeshinda tasali, asali, umeshinda kachumbari, gari, umeshinda ugali.
Stick position, what's your favorite stick position? Stick position, what's your favorite stick position? Stick position, what's your favorite stick position? Position, what's your favorite stick position?
Position, what's your favorite
stick position?
What's your favorite
position?
What's your favorite
stick position?
City Sounds Productions.